chica, caralho.
We in jail, I harm it. Niggas run over 10. Ay, Hatuna T, I see you really quiet. Tuna for body by day. Kill a sickle by day. Ay, popping bottles never to you champagne. Tuna me leaking nothing. Me kicking me in the way. Ay, Tuna shimmy pango, your mungo then praise. Haina jinsi tuna semani bless us all. Ipo siku tako sawa be broken. No OG, hopefully you see me. Maisha lonayo man, naishi mbele sioni. Mindo kiongozi uko nyumbani, one of four keys. Tupona mami, daddy, cash and I got heaven. But do not believe on the successful. Haiwezi kwa haki kwa izi baddest moves. Na hivi na hustle, ipo siku tako true. Bingi vikwazo, ila still going through. Yapo si mbaya zinajaribu kurun. Doto zangwe stay call, stay call my moves. Chavuta sana dangerous hobbies like him befoot. Nimekuwa nikitumia my pain as a way to move. Time off the kata minango, yeah. Aje poku na mdu nguvu zinapote. Ningipata taka chocho nijifiche haki ya Mungu. Mana hakuna jema kila siku ni machu. Hata njifiche haitapote. Ani sawo zime moto kwa kufoke. Ni bora nishike jembe ni kalime kwa machungu. Ili nsife kizembe atawanangwa pate fungu. Mama told me keep your head up. Mana ties on in lipo rice iku adapt. Wanangu the rabbit nuki wanna get back. I can never fold them the hardship of life, yeah. We in jail a hermit. Niggas run over 10. Ay, Hatuna T, I see you really quiet. Tuna for body by day. Kill a sickle by day. Ay, popping bottles never told you champagne. Tuna me leaking nothing. Me kicking me in the way. Ay, Tuna shimmy pango, ya mungu then praise. Haina jinsi tunasema ni bless us all. Ipo siku itako sawa be broken. We in jail a hermit. Niggas run over 10. Ay, Hatuna T, I see you really quiet. Tuna for body by day. Kill a sickle by day. Ay, popping bottles never told you champagne. Tuna me leaking nothing. Me kicking me in the way. Ay, Tuna shimmy pango, ya mungu then praise. Haina jinsi tunasema ni bless us all. Ipo siku itako sawa be broken. No, broken, no.